Genesis 18 verse 1. UJehova wabonala kuye ngasema okeni asemambe ehleze eminyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini. Verse 2. Waphakamisa amehlo akhe wabuka bheka amadoda amathathu ayemphambi kwakhe. Wathi kuba wabone wasuka eminyango wetende wagijima ukuwahlangabeza wakhothama. Verse 3. Wathi, Nkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, mawungadluli encekwini yakho. Verse 4. Makulethwe ingcusana yamanzi, nigeze izinyawo zenu niphumule phansi komuthi. Verse 5. Ngizakulanda ucezu lwesinkwa, nithokozise izinhliziyo zenu, andikuba nidlule njengokuba senifikile encekwini yenu, athi yenza njengokusho kwakho. Verse 6. Abraham waphuthuma etendeni kuSara wathi, sheshisa, uthathe amaseya, amathathe empupho ecolekileyo uyixove, wenza amaqebele engwane. Verse 7. Abraham wagijima waya ezinkomeni walanda ethole elihle nelinonileyo, walinika encekwini, yashesha ukulungisa. Verse 8. Wathatha amaqanga nobisi nethole abelungisile, wakubeka phambi kwawo, wema ngakuwo phansi komuthi ahla. Verse 9. Athi kuye, uphi uSara umkakho na? Wathi, nangetendeni. Verse 10. Wayesethi, impela ngiyakubuyela kwemva konyanga lesikhathi bheka, khona umkakho uSara uyakuba nendodana. USara wakuzwa lokho esemnyango wetende ongasemva kwakhe. Verse 11. Kepha Abrahama noSara base begugile, beneminyaka eminingi, kwase kuphelile kuSara okwabesifazane. Verse 12. USara wahleka phakathi kwakhe wathi, lapho sengimdala nenkosi yami gugile, ngiyakuba nalenjabulo na? Verse 13. UJehova wathi ku-Abrahama, uhlekeleni uSara ethi, imbala ngizawuzala ngimdala na? Verse 14. Kukhona into emahlulo Jehova na? Ngayesikhathi emva konyaka, ngiyakubuyela kuwe uSara abe nendodana. Verse 15. USara waphika wathi, angihlekanga ngokuba wesaba, kepha wathi qha uhlekile. Verse 16. Amadoda asuka lapho abheka ngaseSodomo, Abrahama wahamba nawo ewaphelekezela. Verse 17. UJehova wathi, ngingamfihlela u-Abrahama lokho engizakwenza na? Verse 18. U-Abrahama uyakuba isizwe esikhulu esinamandla, ziyakubusiswa kuye yena izizwe zonke zomhlaba. Verse 19. Ngoba ngimkhethela kuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe kugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela, kuzo Jehova amenzele u-Abrahama lokho amthembise kona. Verse 20. UJehova wathi, isikhalo saseSodom nesaseGomora sikhulu, nezono zabo zinzima impela. Verse 21. Ngalokho ngiyakwehla ngibona ukuba benzile impela konke njengokwesikhalo esesifikile kimi, uma kungenjalo ngiyakukwazi. Verse 22. Ayesefulathela lapha amadoda aya ngaseSodom, kepha u-Abrahama wayeseme ebusweni bukaJehova. Verse 23. U-Abrahama wasondela wathi, uyakubhubhisa olungileyo kanye nomubi na? Verse 24. Mhlawumbe kukhona abalungileyo abangamashumi ayisihlanu phakathi komuzi. Imbali uyakubhubhisa ungayiyeki indawo ngenye abalungileyo abangamashumi ayisihlanu abakuyo na? Verse 25. Makube kude nawe ukwenza ngalendlela ukubulala olungileyo kanye nomubi. Olungileyo abe njengomubi, lokhu makube kude nawe. Umahluleli womhlaba wonke ubengayukwenza ukulunga na? Verse 26. UJehova wathi, uma ngifumana eSodomo abalungileyo abangamashumi ayisihlanu phakathi komuzi, ngiyakuyekela indawo yonke ngenxa yabo. Verse 27. Kepha u-Abrahama waphendula wathi, bheka, sengiqalile ukukhuluma enkosini, mina engiluthuli nomlotha. Verse 28. Mhlawumbe kuyakusweleka abayisihlanu kuba abalungileyo abangamashumi ayisihlanu, ubuya kubhubhisa wonke umuzi ngenxa labo abayisihlanu na? Wathi, angikubhubhisa uma ngifumana khona abangamashumi amane nanhlanu. Verse 29. Kepha wabuye wakhuluma kuye wathi, mhlawumbe kungafunyaniswa khona abangamashumi amane. Wathi, angikukwenza ngenxa yabangamashumi amane. Verse 30. Wayesethi, mayingathukutheli inkosi ukuthi ngisakhuluma. Mhlawumbe kungafunyaniswa khona abangamashumi amathathu. Wathi, angikukwenza uma ngifumana abangamashumi amathathu lapho. Verse 31. Kepha wathi, bheka, ngiqalile ukukhuluma nenkosi, mhlawumbe kungatholakala abangamashumi amabili khona. Wathi, angikukubhubhisa ngenxa abangamashumi amabili. Verse 32. Wayesethi, mayingathukutheli inkosi ukuthi ngisakhuluma kanye nje. Mhlawumbe kungafunyana abayishumi khona. Wathi, angikukubhubhisa ngenxa yalabo abayishumi. Verse 33. UJehova wasuka nxa eseqedile ukukhuluma no-Abrahama, u-Abrahama wabuyela endaweni yakhe.